Ora era njagala tugendeko mu nsonga za nema zino Everest
Seva
tutwaleyo
kati yabatuzo ali kyalubugu muluka gwe busabala machi ndye sabaga municipality munango lwalero bibalesenga tebalina wakwebaka kitongole kyobutonde bwense kya nema kisenza mayumba ga wenga kibalango kusenga muntu bazi weche wedde nema yaliyo kone kubayo luchiko
njujukira
nenabula abatuze okuva amangu mu ntobazi okuwala okusengulwa ku buwazi wabula abano bategeezezza amayimba gasoba mu 12 ge gasenguddwa era kibeewuunya kokuba nti babalabula wiiki ewedde ate babasenze leero nti akaseera babawadde katono
amanya sega wa Julia ndi mutonze ewugu pano ku bitaala muluka gw'obusaabala era ndi victim kwabo abamenyeddwa ebintu byabwe oba ennyumba zaffe naye kibadde kya nnaku olw'ensonga nti olunaku lwe baatugamba si lwe bazze sofa ntuweera abantu ebibiri kulaasi tuli mu bantu amaka ate leero bongeddeko lisiti ebaddeko abantu nga bali mu bibiri kubanga babadde bayita kwena ennyumba nga bayita wano naye essaawa eno bayita eri gy'obalaba okalina eri gy'olengedde eri maaso ddala zino zonna ennyumba kati zigenda zonna
nyumba nga mmeka
kati kulina okubeera nga kweyongeddeko ennyumba era eziwera ebibiri n'okusoba okwemulugunya kwaffe kuli kumu bambi muntu mutakumukkiriza kugyamu bintu bye muntu yandibadde agyamu afazaali ebintu bye kale agenda atandika obulamu obulala
okay mbeera bwetyo bweri otyo
kati meya wa Makindye Ssabagabo Ssenkuma John Bosco Galabuzi agambye nti nema eyinza okuba kyekola nti kituufu naye abantu okubawa obudde kikulu nnyo basobole okwetegeka obulungi
bwe mba wano emmotoka esibira buggu kulaba nsonga z'abantu nzabantu webanonda ndiwokulwa abantu kivulanga ndi so omukulu guno soke nziruke ndaba abantu bange bali matown clark ne mutred order nti fe tetumenya mutred order nabuga tetumenya tubulire bantu bakolesha balina okukola abantu betaga kusomesebwa so tusaba abantu basingire okusomesebwa abantu nga nagende nga ekitegeezo kyamuguddeko nga yetegese kwetta okwejambula mu bwensi eno n'abaana
okay, kati baba nema bagamba ki?
Kati akulira nema Dr. Akankwasa Banyirenga. Ategeza nti abatuuza bwangalira mu ntobazi bazi babalabula. Myaka mingi emabega era ne president yawasaba abazaamuke mu mirembe nga tebakakiddwa era abazaamuka mirembe tebakwatibwako.
The president addressed the nation and said those who are going to live peacefully should be not touched. Even asked the soldiers to exercise lenience and leave the people to live alone to vacate peacefully. Even thanked the people of Nabweru, you remember, for living peacefully. So people asked for more time and we paused. We paused from October last year. We paused to grant them time. But instead of people leaving, even where they had left, they started coming back again to construct.
Hey.